need a time of permission. Hey, nyo wa nai wa laka tukore hamo. That's two heads, are better than one. Mutai wange, mundeke mba habulete. Mboa nyenka, abuha nibi chweka. Nyombeka nyenka, ayombeka ngekwa. Kanu kama kezi, ama kezi muro. Bakupu hanchwere, mutai wange. Mwenye giri zemba habule. Hey, ichumul ya mani.
We need to marry a money. We need to marry a money. We need to marry a money. Come away to know it to marry a money.
We need to marry a money.
We
need to marry a money.
We
need to marry a
money.
Come away to know it to marry a money.
Ni we to move your money. Ni we to move your amazi. Ni we to move your thing. Come away to know it to marry a money.
We need to marry a money.
We
need to marry a money.
We
need to marry a money.
Ni wetu muli obu manzi, ni wetu muli obu singe, ni wetu muli obu ganza. Yes, wetu wa mani.
Kwenye chumweli ya mani.
Kwenye
chumweli ya mani.
Kwenye
chumweli ya mani. Kama wetu ni wetu muli ya mani.
Uhanga wetu ni wetu muli ya mani. Ichumuli ya bamanzi, ichumuli ya kamanzi. Ichumuli ya maizi, agogo mezi. Yeah. Yola hali ya abantu kuhabura kwabo kukwere kereza. Kandi hali ya abandi kuhabura kwaba kukugenda mumaiso. Waitu nyo wenye zile ni nyenda kubahabura. Mundeke mba habula hakubanda bahabura ni muija kuhabua. Mundeke mba feo kakubanda bafaho ni muija kumfaho. Ichumuli ya mani, yeah. Ogunuwe Yesu omtuni wabona. Engabu ya bona, yeah.
Tunichumeli ya mani. Tunichumeli ya mani. Tunichumeli ya mani. Kama waitu nuichumeli.